peke yangu siwezi, mana kwa nguvu zangu siwezi. Nahitaji saada utoka kwangu, mana peke yangu siwezi, peke yangu ntashindwa mi. Nahitaji saada utoka kwa pia, so, sijui gani ya kufuata njia, ila najua baba unaniangalia. Najua ulinipenda kwanza kabla hata nikujue, hivyo naomba macho yangu nifungue nione kama vile mtumishi wa Elisha, wala Yesu alikumtisha, kwani ulilipika giza nifungue. Shadows of death, I fear no evil, I fear no evil. Na 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 na, cause it's like a light that turns the sky deep me fall.